abandu tabangu ya moko nanyungu ni mubikore kuba abantu ndetse na busumba abakuganyuka bunganira bibarize bibarize ko bitagombe amashuri nibinagomba amafaranga nibinasuzuguzu igize bibarize bibananiza iki